Rest in peace, Babu. Special dedication to my late grandfather, James Ogandi Oyeko. Rest in peace.
Hey, umekuwa kama nguzo kwangu. Mapenzi yako yabaki milele. Umenifunza kuishi na watu. Upendo wako ubaki milele, Babu. Hey, nikimkumbuka Babu, machozi yanidondoka. Upendo wako Babu, machozi yanidondoka. Nikimkumbuka Babu, machozi yanidondoka. Upendo wako Babu, machozi yanidondoka.
Rest in peace. Lala Salama. I love you.